mimi nitarudi hapa mwezi ujao. Kwa sababu mimi niliwaahidi ya kwamba tutafanya program ya housing. Ndio hawa vijana wapate ajira. Mafundi, technologists, technicians, plumbers na wale wengine wote. Mimi nitarudi hapa kuanzisha mambo ya housing hapa Homa Bay. Tumepanga nyumba za kwanza 2000 hapa Homa Bay, ambayo itatusaidia kupatia hawa vijana ajira, na pia iwe ni mpango ya low cost housing, ndio watu waweze kuishi manyumba mazuri hapa katika mji wenu wa Homa Bay.